turamushimiye mugenzi wacu hutugeje amakuru avuga ku isi ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
ibi byashize byase igihe cy'urubyiruko ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo
nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko
ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika
ikiganiro ejo
ikiganiro ejo
ikiganiro ejo
ikiganiro ejo
ubundi naramukatori hanyuma rero nzakurwara indwara y'igihe kirekire hanyuma haza kuza abantu barambira bati wowe turagusengera
uyu numwe mu baturage wahinduye idini kubera amasengesho amukijije uburwayi yari afite ariko tugarutse hirya no hino mu miryango dutuyemo Darwin amakimbirane ashingiye ku guhindura idini cyangwa imyemerere akunze kubaho hagati y'abana n'ababyeyi babo
Yego nibyo Crispe. Iyo bibayeho ku mwana ahindura akajya mu idini ritandukanye n'iry'ababyeyi be, bifatwa nk'ishyano mu muryango. Ari byo biteza amakimbirane cyangwa se ubwumvikane buke hagati y'abana ndetse n'ababyeyi babo.
Abakunzi bacu rero murumva ko uyu munsi tugiye kuganira ku guhindura idini cyangwa imyemerere ku mwana mu muryango. Ariko Dorwin, hari ibyo turi kwibaza kuri iyi ngingo.
Ese kuki hatabaho koroherezanya hagati mu muryango mu gihe umwana yisemo idini rimunyuze ese birakwiye kubangamirana mu gihe imyemerere yacu idahuye
abakunzi bacu reka tubahe ikaze mu kiganiro cya none ariko ngira nk'uko mubizi mu kiganiro ejo ntitujya twiharira ijambo bityo turakira ibitekerezo byanyu ingero cyangwa inyunganizi kuri nimero 07/28/82/32 Akaririmbo kari buduherekeze mu kiganiro uyu munsi kitwa Asoma Bibiliya n'itsinda ry'urubyiruko ryitwa Adas Choir mu Rwanda mu mujyi wa Kigali turaje mukanya
Asoma Bibiliya menye byashwe dinchi wibaza kubukiri muri buno buzima hari benshi bagurenz n'acyubarusha n'Imana
ikigurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo
singubwiye idini shyira imbere ibikorwa kuko byinshi tubona
Adas Choir bati soma bibiliya umenya aho uva ndetse umenye n'aho ugana kandi muri bibiliya uzahamenya amerekezo y'ubuzima Dorwin ubutumwa buri muri iyi ndirimbo ntibivuga ku idini cyangwa itorero ahubwo buragaruka ku gitabo gihuza ayo matorero kuba cyemera
Uko bukeye nuko bwije n'isi ya none hagenda havuka amatorero cyangwa se amadini menshi by'umwihariko ubu mu Rwanda harabarirwa asaga igihumbi gusa Crispe hari umuhanzi nawe ukora injyana ya rap mu Rwanda yitwa Bulldog wabigarutseho mu ndirimbo ye yitwa Amajyambere n'ibihe muri iyi ndirimbo avuga kuyoboka mana muri iki gihe
reka tubanze twumva ko gace k'indirimbo uko we abibona
Come on yoboka mana ryafashe indi ntebe ukabatera bizeraga
Ati iyobokamana ryafashe indi ntera uko abakera bizeraga siko twe twizera abisobanura avuga ngo uko amatorero aba menshi niko natwe tuzerera mu bashumba b'imirurumba bafite bibiliya zera Dorin, ibi bihurira he n'inkuru ya mbere tugiye kumva mu kiganiro
ibi bihura n'ikibazo mugenzi wacu Ive Nkuye mu ruge yabajije abaturage bo mu karere ka Kirehe agira ati ese wowe ubona ari iki cyatera umuntu guhindura idini ari nabyo bihura n'amagambo tumaze kumva Bulldog yavuze mu ndirimbo ye
tudatinze rero reka tugaruke mu kanya tumaze kumva icyo abaturage babitekerezaho
Bo ibyababona mu itorero biba bitagenda neza wenda amafaranga bamuca atashobora kuyatanga agahindurira muri indi dini
muri je ni inyungu ndega urebye nk'inyungu nk'uko ubona mbega iby'ubucuruzi biza barabonye mbega basanga nyine byose nyine ari bashakamo amafaranga urebye mu madini
ari je umuntu ahindura idini hari ahinduriye umugabo kagenda ahinduriye umugabo
hari igihe ushobora gusanga hari dini ridasengera umuntu ngo umuntu ngakire, ariko wagera kurindi dini bagusengera cyangwa se ukumva nuko bagenda barivuga ugasanga riragenda rikiza abantu. Ibyo rero bishobora gutuma nanjye mva mu idini nari ndimo, ariko nkurikiye ibitangaza bagenda bahakora.
Soma bibiliya niyo nzira idufasha kunesha ikaduhesha gusobanukirwa ibyahishuwe manafasha muri urugendo.
Ibi ibyari ibitekerezo by'abaturage kucyo babona cyatera umuntu kuba yahindura idini, ariko nawe dukurikiye ufite impamvu yawe uko bibona, bityo wizu yaza dusangize igitekerezo cyawe.
Chris Pereka ducunguza uburyo umwete maze dukurikira inkuru y'umukobwa wahinduye idini ariko ababyeyi be ntibabyakire. Umuntu ashobora kwibaza amaherezo y'uko byagenze nyuma.
Reka tureke kwicisha abakunzi bacu amatsiko, ahubwo dukurikira iyi nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Maxime Rindiro mu mugi wa Kigali.
Ninjiyemo muri groupe abayetsi turasenga, ndafashwa cyane numva ndanezerewe numva nguwe neza.
Yvonne Uwizeyimana utuye mu mugi wa Kigali avuka mu Ruhango mu ntara y'Amajyepfo, ni umukobwa wa kane akaba ari nawe mfura mu bakobwa bavukana nawe mu muryango w'abana barindwi. Yahinduye imyemerere Kiliziya Gatolika yavukiyemo akayikuriramo ayivamo, abatizwa mu mazi menshi mu itorero rya SMI, ahinduka umurokore. Intambara z'urwango bishingiye ku myemerere mu muryango we nawe bitangira
amaze kumenya ko nabatijwe. Mama ntiyabyumva, baranyanga barambwira ngo ngiye kuba ikigo cy'umurokore, barambwira ngo nange ngiye kuba ikiburabwenge, bandimwe banje baranyanga ngo nubundi barabimubwiraga ngo nta mukobwa ushobora kwigangagirira umuryango wa kamaro, barambwira ngo narimbaye umunyabwenge ngo ariko kandi ngiye muri bya bicucu bya bigorye bya bindi byirirwa byirukanka ku misozi ngiye kugumirwa.
Nyuma yo gusiga imyemerere y'ababyeyi dore ko yabarizwaga no mu muryango w'abakatishiste, hari hasigaye kwihanganira ibibazo n'akaga yaratangiye gukururirwa no gutandukana n'imyemerere gakondo, ariko akomeza kurwana no kugera ku ntego ye yo kwiga kaminuza, akora urugendo rugera ku birometero 30 buri munsi ajya ku ishuri n'amaguru.
Niga muri Kiye, nagize ubuzima bukomeye, navaga muri Kiye n'amaguru. Niga icyo gihe mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri, nk'atanu bari barancumbikiye twa kose mu Masenyamirambo, ubwo buzima nabo bayemo imyaka ibiri.
Umuyobozi w'itsinda ry'abahetsi ry'abanyamasengesho yemeza ko bageze icyo bafasha Yvonne mu rugendo rushya yaratangiye nk'umunyamuryango mushya bari bamaze kunguka muri iryo tsinda.
Nk'abakozi b'Imana, nk'umuyobozi we, uko twagendaga tubona ushaka kujya mu bibazo, uko twashaka kumusanga no kumukomeza. Ubivona amaze kujya ku rwego rwiza, ni umunyeshuri wize neza, ubu ni umunyeshuri urangije masters, ni umuntu ufite akazi keza.
Avuga ko ari uko yiteguye kurera abana azibaruka nibakurikira amahitamo bazagira ubwo igihe cyo kubaka umuryango kizaba kigeze.
Ndazi neza yuko kandi ndahamya neza yuko bazakura ari abakristo, kandi nubwo bataba akaba umusilamu akagira gute, njye nzakomeza inshingano zanjye nk'umubyeyi, kimwe cyo nzakomeza inshingano yo gusenga.
Bishimuva Kristo hori babo dusigaye tugitwaza nk'umurimbo, ntituzi kuyikoresha, ntituzi kugirwanisha. Oh God, dusigaye tunayipirata, forgive us, yeah.
Yakagombye kuba Adorin. Nyuma yo kumva iyi nkuru, ngira ngo birakwiye ko habaho koroherezanya no kubaha imyemerere ya buri wese hirya no hino mu miryango.
Erega burya buri wese agira impamvu ahitamo idini cyangwa itorero, ariko kubera ko akenshi biteza amakimbirane mu muryango. Crispin, twifuje kumenya icyo ihuriro ry'amadini mu Rwanda ribivugaho. Nuko bavugutira umuti abakimbirana kubera ko bari mu matorero atandukanye cyangwa amadini.
Ni mu kiganiro na Bishop John Rucyahana mu ihuriro ry'amadini n'amatorero yose abarizwa mu Rwanda.
Jyewe nitwa Bishop John Rucyahana, mpagarariye forum twita Rwanda Religious Leaders Forum. Iryo rero akaba ari ihuriro ry'amadini yose, harimo abanyagatulika, abangilikane, abapentekote, Independent Churches, Baptists, n'abayisilamu barimo, n'abandi bose, andi madini yandi ya gikristo arimo. Ni byinshi rero bituma umwana ahindura, ariko ibyo ari byo byose uba ugomba kumuha umwanya, ukamuha uburyo bwo kuganira n'umwana kugira ngo amenye ikimujyanye, ko atari cyo cyangombwa, ukamubwira ibyangombwa ariko ntushake kumuhata.
Noneho n'icyo uvuga kuri ba bantu babana bafite imyemerere itandukanye, bakabaye babana gute, bagize ubuhe bworoherane?
Babana badahuje imyemerere, nuko bagomba kugira communication uburyo bwo kujinama uburyo bwo kuganira kuri ryo tandukana ryabo n'imitandukanire yabo nuko bazakomeza kubana muri uko gutandukana kwabo kuko buryo imyemerere y'umuntu niyi mugenge nemeye y'umuntu niyi mugira uwari we ikigira umuntu igituma umuntu abo wari we ni kimurimo ikiba mu muntu ni yanemeye ye ahubwo guti jewe byanze bikunze iki nicyo nshaka kugera kubwiye imana yanjye nuko nzagera nzabana nabo ndi kumwe nabo iyo nemeye rero niyi kugira uwari we niba ramufite za nemeye zidafite icyerekezo kimwe urumva rero mugomba kujinama mukamenya uko muzihanganirana nuko muzafatanya muri kwa gutandukana kw'imyumvire yanyu mbere yuko tujya muri conflict mbere yuko twangana n'abana mbere yuko duterana hejuru n'abana tuba tugomba kumenya umwana ahunze iki ese agiye mu rundi rubyiruko aho bahimbaza imana basimbuka babyina bikanezeza ubutobwe akajya mu by'abato bajyamo ntabagiye mu idini ntabagiye mu kumenya imana ntabagiye gushaka imana kuko yayimonye abagiye muri fellowship n'umunezero uri social icyo gihe nabyo urimo uyumenye icyo ashaka n'ikimujyanye utakimuhereye iwawe umufasha kukibona handi akacyongera ku byo wamuhaye ibyo byose ni ibintu abanyamadini n'ababyeyi bagomba gusuzuma ntibagire conflict ahubwo bakamenya uko bafasha abana gushaka ibyo badafite iwabo bakazabyongera ku byo iwabo babahaye aho yabikorera mu idini kandi dukwiye kuba nta mubyeyi urukwiye kubigiramo ikibazo
aha niho dusoreje igice cya mbere mu kiganiro ejo 0728 0282 32 iyo niyo nimero duhuza namwe bakunzi bacu nimudusangize ibitekerezo byanyu maze musome bibiliya mukanye turakurikira ikinamico nyiramubandi duherukana irushanwa ry'amahoro rimaze kurangira babazi nahabana begukanye umwanya wa mbere ku rundi ruhande se cyamunara guteza ibyagatsimbanyo yabigeze he ko abaturage bategerezanyije amatsiko menshi cyane bashaka kureba uko azahikura reka iki gice kituganishe irwejuru na ruhizi urubyiruko twese twiyumvire
Sheri
Karam
Felicitation ko uri umuhanga pe
Pade kwa mon cœur
Chéri, uranda jepe.
Nizio.
Usikaru bugambere mwigi Faransa.
Erega Chéri, mbere yuko duhunga n'ababyeyi banje batara nigaga ahantu heza. Kandi rero mu rugo twari twifashije pe. Ariko nyine kubera inambara no kubabura, naze ncikiza amashuri, ariko ndacyumva ngana kivuga gake.
Chéri, biranyuze cyane rwose.
Nibyo.
N'ukuri pe binyuze umutima.
Merci.
Usi umuntu akwitegereje. Ikinyabupfura umubiri wawe ubona ko uri umwari ufite uko yabaye uko
akomanda Siri nitware kugese mu nteko y'abaturage ari buteranire kugira ngo twicere nyina yitegeye twumve neza
nabyo nibyo gusa nagira ngo rwose nongere ngushimire mbikuye ku mutima ukuntu witwaye muri ari amarushano
Siri nagombaga kugufasha
byihorere ejo nzaguha kado yawe ariko sinwe kubwire uzayibona
aya nakibaza ahubwo reka twihute twicare tutaza gukererwa tubone uko twicara hitegeye twumve neza
oya nibyo kuko bunda beza abantu babukereye ngo baze barebe nyine ukuntu ibyacu bigiye kugurishwa ariko Sheri uziko namaze kubona ko abantu benshi bakunda kwishimira ibyago bigiye kuba kuri bagenzi babo
papia ko numva munda byedurumbanije
fashwese
reka nsubire mu rugo gatoya nje mu bwiherero ntaza guseba mu bantu
Gusubune nimba umvuta meze neza wasigaye ukaryama genda ndaza kukubwira uko byagenze
sha papia
hey.
Inkuru mbariranira tuba ntageze ngo ndebuke ugatsimbanya ari bo byitwaremo naba mbaye imbwa ikindi kandi niteguye ko ari buze kurira abonye ahantu he bahagurishije abiri yaba ari ndi yafite nkagura
yewe cyakora byo hari yari buhasebere
cyane rwose
nokore pe Nikosoro.
Ariko
uzi kuba urufite uko bayeho?
Eh.
Uyu munsi wa none ukabona baje kuguteza cyamunara.
Sha, twaturiye nzase. Ntitwavuye mu byacu. Nawe nyine nateseke nkuko natwe tumeze. Nibe natwe batwihera ibyo kurya.
ubundi nzara ni mukanda kabiri azamenya ubwenge yumva ko ubuzima bumera
ahubwo reka nkubwire soro nanjye ndibwiyemere nzamura gatoki mvuye ko nshaka kumugurira
kugira ngo musumburutse noneho byahita bimwica burundu
ahubwo do ndabona bahageze
Eba nawe yazindutse di ukuntu se yicaye imbere
uhagira ngo
agiye yanihagaze ahubwo soro reka twicara tutarabegeye ntacyo
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika
Niko kantengwa mugore wanje
Yewe
ubonye ikintu tugaba twinatwe ari twa bukere n'utugore twawo ngo baje kureba ikintu ngiye gatimbanya inseba
Aura poka
Yewe nakumira koko cyo koze Imana yabiretse ko ari igitangaza
Ni igitangaza byo
Batashe bakwimishwaro Peke gisebyo
Ee gusa nawe wampumukiye rwose
Yewe
narinzi ko byibura wakoreshejemo make none ngo turaburaho 150 byose
Ariko nawe kantengwa
Gusa urabona zava heko
Ariko nawe kantengwa ntukabare cyane Ubwo urabona nari kuyabaha yose tugusigara tubayeho gute Nakumbwira nawe Riba abantu bari bahuruye baje kudushungera bangana kuri Urabona to batazaje baza kureba ko twaburaye
cyakoze
umugabo ufite ubushishozi
sana yo nuko yashaka nubwo ibyari bikomeye bivuye mu nzira
cyakoze rwose
ubundi tukanashaka n'uburyo tuzishyura uriya mwana akazashyira ribanje sibyo
nibyo rwose
se babanye ko bari baje kudushyigikira
ribanje yarahari koko ubwo ntiyancishijemo ijishora
oya ntabwo ari we ngira ngo we ntago yigeze ahagera
atawe warumva
mbabazi naha abana bari bahari
yababa we uriya mwana bura ntazanseka sasa rero noneho ubu nukubwira abane je akazamutumira sibyo maze nawe uzaze turire ya sake tumuzimanira kanyamasha maze dusangire twese mu rugo nk'abavandimwe niko bimeze
ni wumva noneho ubundi umuco wo kudacimura gatsinda icyo kintu utekereje ni inyamibwa kandi nawe nawe bizatuma rwose agenda kwiyumvamo bikomeye
rwose
Ni nayo mpamvu navugaga rwose ni ambere umukazana sinaba mpombye rwose
kante ubu nange ho bigeze aha mbabazi ya mbere umukazana
rwose yatuye
rwose ubusaho mu muryango wanje najyaga kuyabaka bakaya
sahe byase
ariko wera bwo ukuntu yitanze
mukuri
reka nje kuvugana n'uri ya mukire ribanje byari byarananiye neza neza
byari byarananiranye ariko burya ngo Imana ihori hose
ihori hose
Ahubwo maho make ndebe n'utundi tuntu nahaha maze turiho kuntu twategurira uya mwana rwose impano bitanu aho ngaho
ubwo se bitanu byose nibyiki ufata igihumbi kandi uje umenye gufata amafaranga neza urumva
ubwo koko ubwo wumva igihumbi cyahaha iki ngaho byonyine bibari ni igihumbi ngira ngo biranagwa igitunguru kutakivuga amavuta kutayavuze nta sereri dushyira amase
ngahakira fata bibiri ugiye nange rekagende ngo temera gacu pakamwe ubwo turahurira mu rugo
ngapfa komeresa yego mwana ntoga sitare ngaho injira
murakoze rwose erega nsigaye nza hano nkuje mu rugo
ariko nubundi ni mu rugo ntukaze wikandagira rwose
ngaho rero mpi gitenge nambare nze ngufashe
oya mwana wa wikwigwara rwose ahubwo sinika ku cyumba kwa habana mu byutaze mube muganira muri saba ibyo ndi gukora rwose rugiye gutungana
yego sheri ese niwamenye ko naje waje tukaba turimo tuganira
Nakumvise kare maze utarinjira. Nukuri da.
Ariko she na urakabye. Ubwo koko utambeye ko naje ncecetse wanyumvise gute.
Impumuro yawe nyizi mu busa. Natangiye kukumva rwose ukiri hari ya hiri.
Ngakira maze ukarabye habana sheri wawe. Mbazanira ibyo kurya.
Ese muzehe yagiye hera?
Yasimbukiye hano hafaraje. Abagabo se ko batajya bakunda kurya. Mugira tube twirira araza hato.
Ariko mama, ubona ntarahisemo neza. Ndamukunda pe.
Yewe, wahisemo rwose. Gusa mujye mukundana nibyo byiza.
Oh, mbabazi mwana wanjye. Wahageze se?
Yo,
ni karibu mwana, ni karibu rwose. Niko shaba. Gutajya kuzanira mbabazi agafanta ngo ikinyota shaka. Muzane, gira vuba vuba.
Eh, nari nazifashe kuri butike. Eh, ariko ntacyo yamenye kuzishyura.
Ibyo nta kibazo rwose. Gusa nagira ngo nchimire byibaza yo mbabazi rwose. Cyambaba. Kora dufashije gusohoka muri kirya kibazo twahuye nacyo.
Ya rwose.
Uri umwana mwiza pe. Urakoze cyane.
Nukuri nta kibazo. ahubwo nabonye haburaho make rwose iki cyumweru ndashaka nayo nyabaza
mbako mwana mwiza wesha urakoze cyane
Rwanda kana mukarara kibiyaga bigari
agatsimbanyi yamaze kunyurwa no kwakira mbabazi mu muryango kandi noneho yemeye ko yamubera umukazana ese ibi ntibyaba ari byakanya gato yibagiye ko mbabazi ari impunzi cyangwa yahindutse yamaze gusobanukirwa ku muntu ari hundi reka tubararike kuzakurikira ikinamico nyina mubande igice gitaha
Ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM
Crispe nyuma y'ikinamico nyina mubanda abakunzi bacu bakunda cyane igikurikiyeho ni ubutumwa badusangiza buri gihe
erega ikiganiro ntagari icyacu gusa nabo baba bagomba kukigiramo uruhare reka duharira kanya Christela twe turagaruka mu kanya tugana ku musozi
Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ikigari mu Rwanda
Reka nshimire mwese mukomeje kutwereka ko turi kumwe nkuko maze kubimenyera uyu ni wa mwanya tunyura mu butumwa mu mwara dusangije ku kiganirisho Reka mbibutse ko ubushize twaganiriye ku ikorwa ry'ubukwe aho twibazaga igituma abantu bakoresha ubukwe bagakoresha umutungo mwinshi nyamara nyuma yabwo ubukene bukabatera bikabaviramo n'amakimbirane Kwihuse reka duhere kuri Tuyisenge Fabiuli Irungi aho yagize ati umuntu yagakuriye gukora ubukwe bitewe n'uko ahagaze mu buryo bw'ubukungu akirinda credit ubwaho yashatse kuvuga inguzanyo meje avuga ko bitabaye ibyo uhura n'ubukene bukabije bikagira ingaruka mu muryango nyarwanda Na uvita ruherereye mu gasyata yunze mu ryabagenzi begira ati rubyiruko rwacu ni dukuriye kwihanika ngo dukoreshe ibyo tudafite yasoje agira inama urubyiruko avuga ko bagomba kugira umuco wo gukoresha bike kugira ngo birinde amakimbirana aterwa n'amadeni y'ubukwe naho Etienne mu Bugesera aravuga ko nubwo ubukwe ari umuhango ukomeye mu buzima bwa muntu kuwiziza ari ngombwa mu buryo budasanzwe atariko ntibikwiriye ko wizizwa uwibagidwe jo kandi ubutangira urugendo rw'ubuzima bushya bwiteka naho Anastase mu Siranditse na Jadirungi bagize bati ntibihesha agaciro gusesagura dusoreze kuri Ezekiyeli uri Nyamasheke ahatanga inama agira ati abategura ubukwe bagakwiriye kumva ko kugira ubukwe bwiza atari ugukoresha ibya mirenge ati kandi ubukwe ni ubusabane ibihari nibyo basangira babutashye mbere yuko nsubiza mikro bagenzi banjye reka mbabwire ko uyu munsi turi kuganira ku matsimbirana avuka hagati y'abana n'ababyeyi bivuye kuguhindura idini
Hello, uyu ni Shali.
Uyu ni Nina.
Dukurikira nawe ikiganiro ejo
ku Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nawe ntugacikwe.
Ejo. Aturagana ku musozo w'ikiganiro cyanone bityo reka dushimire cyane Uwicyeza Christela umaze kudusomera ibitekerezo abakunzi bacu badusangije ndetse dushimire n'itsinda ry'abanyamakuru ribategurira ikiganiro ejo ariko Darwin mbere yo gusoza ese mu gice cya mbere twaganiriye kuki
Mu gice cya mbere twaganiye ku guhindura idini bituma twibaza tuti ese ibiko biteza amakimbirane ya hato na hato hagati y'ababyeyi n'abana babo Wowe dukurikibona hakorwa iki kugira ngo habeho ubworoherane mu gihe umwe mu bagize umuryango yahinduye idini
0728032 ngira ngo bakunzi bacu murabizi ko ariyo nimero duhuza mu kiganiro muri studio nari Crispe Mizero mfatanyije na mugenzi wanjye
Dorin Dahumba
Roger Nigena nibo baruhagarariye iki kiganiro mugira amahoro gahunda za Radio Ijwi rya Amerika zirakomeje
turabashimiye bagenzi bacu mu Rwanda batugeje icyo kiganiro ejo umwanya ukurikira n'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru